ume iphi ngakusolela indawo yokufihla ikhanda ngingazophuma phi kondwe nami kulokho ekuringa imbuzo lo gelo wakuphi hayi cha konomuhle ngasencenza ngifuna ukubona ngikuphi stende sakhe igusheshe ma mele ngisho usheshe nefigayo yomnyovisikela ngilishaya ibuye kimi kwineza loqoba nginqani nhlobo ukuhamba nawe mina ngoba usovonile usovele wagetha uphuma kimi kohla zonke izinto engidlule kuzo ngishizelela wena ngasibuyisa isidima sakhe abantu bengakufuni wena hayi khona ngiyavuma ahama nisuka ngathi ngasuka hearts bleeding endless I'm tryna be stressless why you chose to leave me at this point of cousin Roddy joined but I wish you all the best people kahle konojeni belikusande kruga lisezokuchoka kulamula ukuguga basikele kungaseni into zomhlaba engaseni ngokusanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi usando kwesibekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga ngokusanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi usando kwesibekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga ngakuyeke wadlula endleleni asemaphasi bengeke iphuke ngale ndlela emampeleni you want so did that so love me for manje kumshiyeleni tshela ukuthi usanda soze lafake imali ekhukhwini lungele salo sohamba awundayi ngizokhumbula nhliziyo yabuka ntokazi sengeza ukukhulula every time ngibuke isonge sethu nomqondo uyajula kumbule sengihamba nawe esitradini ngibaxhomela wewela kume for each other kulo mdlalo wamathanda broken hearts ngizoyikhanda kubeke nokuthanda angoba ngibalisa ngi-enjoyile mina ukuba nawe ngoba ubungagesi kunongibala ngisho isimo smawo kodwa lokho sekushintshile ushiyele ukuba broke vele le ndayibona ngale nkathi kodwa sasibheki nokuthanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi uthando sesibhekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga nokuthanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi uthando sesibhekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga nokuthanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi uthando sesibhekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga nokuthanda usakimi ngizokuthanda futhi usuhamba ngizokunzima vele kuwombolo songibamba malavidavi uthando sesibhekele imanga kungichaza kakhulu ngale nje kokuhamba amanga.